wako, penzi lako liko tamu. Niko wako, uko wangu. Mwili wazi kwako, penzi lako liko tamu. Sindike mola go saini dozira wako za sobongo kukwata kukungu homu kongo abandira nyembu ni mudongo rangozi wonsuzo munyako my baby mubirengu tade kukotu den kwa tiratala to make you my day umbe protection my baby niko wako uko wangu mwili wazi kwako benzi lako liko tamu. Niko wako, uko wangu, mwili wazi kwako, penzi lako liko tamu. I like it where you roll your waist, in a beauty race you roll you the best. I go take you home that side in that east. Ukinishika, unaniguza, penzi lako lani tunga tunga liko shapu. Leo na mikwenyu wenda kesho kutwa kwangu huko demu dilo jina unaitwa abagala na tuambie let's start still no. Niko wako uko wangu mwili wazi kwako penzi lako liko tamu. Niko wako uko wangu mwili wazi kwako penzi lako liko tamu. Baby nina shanga sura yako iko nzuri inapendeza you look so shiny you're sweet like honey you're so far funny you make me go crazy